Nipo akataka kujiringanisha na mimi, nipo akataka kunipanda kichwani, nipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Akataka kujiringanisha nishanisha na mimi, nipo akataka kunipanda kichwani, nipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Nasema sipendi dharau, wanini unipande kichwani? Nina pokupikia chakula sio mjinga, na nina pokuwekea maji ya koga sio mjinga vile vile. Ila ni upendo wangu kwa sana, basi niheshimu usivuka mipaka. Juzi juzi ulikuja na kaboi boi, ukajishaua sana, ukasema kamechoka tena kako oi oi.
Mwake maji yako
habibi,
taona langu ni mpe,
hata msosi wangu pia ale. Izo dharau, 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 sipendi dharau. Sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Nasema sipendi dharau, wanini unipande kichwani? Money.